okuvanze rena kusanga ogula muwange bwachuka yonne byange byachuka Rehamat bandira lero kulira 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 sichetekera kulira lero kulira 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 sichetekera okuvanze rena kusanga obulamu bwange bwachuka yonne byange byachuka ondi mumusayi we byachuka gwanje n'omubirowoozo mpulira nzo ndye nonze ku bwongo nkusaba tonkuba mugongo girl tonkuba mugongo kati mbirowoozamu ubwo bufaananyi bwe mbuuzamu obasinze yeggwe nambeemu yeggwe nambeemu mpulira leero mpulira mpulira sichetekera mpulira leero mpulira 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 sichetekera nzenna nzenna sichetekera kabubejjera nja kulinda yogera bibyonze byempulira leero tomponeka wuliriza nzeeno byenkugamba tunula eno gwe nkubuulire buliwo ntunuulira n'ebigambo biwula bebi yeggwe musawo wange gwa janjabaza obulwadde bwange nze kankuwa byonna byange gandi byonna ebyange abalala bali bali ku lyabwe bagala kutulaba nga tukyankalanye mbulira nze bibyombi male nze nkwagadde mpulira leero mpulira 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 sichetegeera 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 okuvanze rena kusanga obulamu bwange bwachuka yonne byange byachuka.